Oh na 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 Imu
Baga baga
Una situli Sipewi nafasi ya kuenjoy Ama sipati Tabu cha mapenzi sijelewa story Mie Ama nyota yangu siya kupendwa Ama mpole ndo unaniponza Nikijaribu kupenda pena Moyo wangu napata vidonda Nifanye nini Moyo upate pumziko Niwe na amani Amani baki tu singo Moyo ushachoka viraka kushona shona Taili kila siku pancha vipi nitapona Na mini tulie Nipumzishe moyo Labda duniani hakuna fungu langu Nipumzishe moyo Hata nafasi mambo hajapanga Mungu Nipumzishe moyo Au labda shida kipato changu Nipumzishe moyo Siwa bara wala visiwani Pezi mbona limeni dodea Akhera sipo wala duniani Siwa kuzama wala kuolea Napenda kweli wala si pretendi Lakini nambulia ushenzi Pezi mkate mweza blue bendi Haisaidi kama upendwi upendwi Mapenzi mapenzi siwezi mi Mada Seke tu mimi Moyo ushachoka viraka kushona shona Taili kila siku pancha vipi nitapona Na mini tulie nipumzishe moyo Sina amani kabisa Moyo nadunda kama unataka kutoka Nipumzishe moyo
Baga on the hit.